bwayogera Mukama gy'oli.
Nulina wakaba naliwo, mutima nagulabanga kuyebe. Lwe wafirwa abazadde olwo n'ogwamu wajula okuzirika. Enganda lwe zakuleka, emikwano lwe gyakuyiwa. Wayita nkuyita benze ne njitaba, ng'oluyogaano lungi luyogaana. Nze nayitaba gwe tewawulira, naye nga mu mutima nze nkwagala. Oli wange ku bwange, nakutonda mukwano, sirikuleka nze. Omutima negujula okuyulika. Wagamba obulumi obukujjudde bususe okukawa. Mbundo okuva mu buto tewafuna ku mirembe. Oyambye bangi ne berabira, ne wawola ne bazirya. You were rejected and betrayed, naye nga nkulaba obigumira. Laba amaziga ge wakaba, akasumbiko kajude, towanika mugwano.
Tunulira nze,
tembera ye.
Tunulira nze,
kole chipya.
Tunulira nze, munange. Tunulira nze,
tamuli chiraba, tamuli chimanya.
Ntusa n'obwesigwa bwange, saba ky'oyagala bakuwe weeriire. Wasaba omwana kuwadde balongoosa, motoka gy'oyagala bakuwe weevugire bebi. Oli mwana, oli mwana, okuwona twala mafuta nkuwadde mu buweereza. Sangula maziga kati sanyukako. Olulala watabulwa, wasoberwa, wazirika. Amazima wakowa, newetamwa, tewawanika. Nze nakulaba nga tobitegeera, naye nosalawo nensige. Bakusekerera nga buli woyita mukwano, abakujoga nga tewabaddiza. Kankusasule mu lujjudde, eri abeesigwa mbeera mwesigwa. Ntuusa n'obwesigwa bwange, saba ky'oyagala bakuwe weeriire. Wasaba omwana kuwadde balongoosa,
motoka
mafuta nkuwadde
muweleza
Sambula maziga kati sanyo